legendary. Kwenye vita vya maisha ni legendary. H to the keys, major keys kwenye game na nikiwa mawazo ama niki entertainer. Show kwenye club ama tufanye arena. Tizi ya ubuyu ya viwanda kuna tena. Skills kama Messi simu wazi za ballet. Sichagui kama inalipa babalet. Nasikia kimenuka nimekuja na baret. Midume mizima inatumwa kama wet. Oh mchizi, do you hate uyu? Niki ubuyu unasambaza kwa uyu. Uyole tukuyu, misi na kibuyu. Na bado ntashine ukipigi atabuyu.
Waya, waya, ya. Kazi tunapiga siyo mbaya, ya. I know you don't know. Kile minafanya usipake cho. Utavu na dhambi. Minasaka chambi. Mama la performance. Usinlete romanta.
Niki legendary. Toka chekechea ama secondary. I'm the legendary. Kwenye vita vya maisha ni legendary. H to the keys, major keys kwenye game na nikiwa mawazo ama niki entertainer. Show kwenye club ama tufanye arena. Tizi ya ubuyu ya viwanda kuna tena. Skills kama Messi simu wazi za ballet. Sichagui kama inalipa babalet. Nasikia kimenuka nimekuja na baret. Midume mizima inatumwa kama wet. Oh mchizi, do you hate uyu? Niki ubuyu unasambaza kwa uyu. Uyole tu kuyu, misi na kibuyu. Na bado ntashine ukipigi atabuyu.
Waya, waya, ya. Kazi tunapiga siyo mbaya, ya. I know you don't know. Kile minafanya usipake cho. Utavu na dhambi. Minasaka chambi. Mama la performance. Usinlete romanta.
Niki legendary. Toka chekechea ama secondary. I'm the legendary. Kwenye vita vya maisha ni legendary. H to the keys, major keys kwenye game na nikiwa mawazo ama niki entertainer. Show kwenye club ama tufanye arena. Tizi ya ubuyu ya viwanda kuna tena. Skills kama Messi simu wazi za ballet. Sichagui kama inalipa babalet. Nasikia kimenuka nimekuja na baret. Midume mizima inatumwa kama wet. Oh mchizi, do you hate uyu? Niki ubuyu unasambaza kwa uyu. Uyole tukuyu, misi na kibuyu. Na bado ntashine ukipigi atabuyu.
Waya, waya, ya. Kazi tunapiga siyo mbaya, ya. I know you don't know. Kile minafanya usipake cho. Utavu na dhambi. Minasaka chambi. Mama la performance. Usinlete romanta.
Niki legendary. Toka chekechea ama secondary.